Sikwi line up no tijanga pambili. Ngibenuza nezinye zazo izinja ama permitted gang. Sesi ibeke eceleni line up uFirst Born Deja ubhenga nama Genites. Junior Deja ubenuza nezinjakazi ibenuza. Ibenuza nezinye zazo izinja ama permitted gang. Awuphinde uyidlale Deja ubenuze nama permitted cheats.